sembere no bana bange
nararira
mwe namba yise mujye mu wangu munsi byamazika sina mirembe munsi banda ukansula ngoyana abana bange mu munda wanya etumbwe zange mu munda byennaku mumbere sende kunyune butwenge nambe yabalangire mpawe munda owanda ndobwenge
nararira
yayenda ndomwenge kwange
nararira
owanda ndobwenge
nararira
Na mwichi yigiri yu chikwayo Tiaba natawo mbigiri biyangi Okutokiriza vienda kumia mkuu Nukuma vienda kula vyuna Kuhikuma buku misosi kutunda Abasi kurwa sovulu pisanga Owanda lito mwenge
Naralira
Yaenda lito mwenge kwangi
Naralira
Owanda lito mwenge
Naralira
Yaenda lito mwenge kwangi
Naralira
Musiba maziganga muyayana Bana mwe musiba kunda kunga mwirugusa Balenzi banyina mwe mwagala basamba Banya mwe mwaba kubatawaka Banda bange tuddeko mukyama Nabazala bakazi bali musanvu Kumwe tewali ayina buyinza kunvunana Nkiddamu tewali ayina buyinza kunvunana Tewali asukulumyera bana bange Omukulu n'omute yazala yenze Omuto n'omunene kitamwe yenze Bwe nazala gwe bwe nazala n'oyo Bwe nazala gwe bwe nazala n'oli Mwinaze nabazala bana bange Yagala okumanya ekibayombya kiki Yagala okumanya ekibalwanya kiki Nafa mwaziika era mwategeera Nti nafudde kitamwe yenze Era ndi muzimu budde magombe Nga nekineeseza entalo zammwe Yagala okumanya ekibayombya kiki Musiba mu ntalo lwaki mulwana Owanda lito mwenge Yayenda lito mwenge bwange Muli ku bintu byange mu bitunda Muli ku ttaka lyange mu litunda Bwe nazika ne bakadde bange Bwe nazika ne baganda bamwe Nange kitamwe kwe ngalabidde Lwaki mundabye nakumwe baana bange Gafa kyamanya gatawaana Nasulanga ku kkubo nnoonya lupiya Kasitera nammwe mwandabanga Nasulanga ku kkubo nnoonya lupiya Nga ntegekera omusaayi gwange Nga ntegekera abaana bange Olubaale w'ekikoyo mwamugana Nakuwanga n'enkuba nnoonya ssente Nga ntegekera abaana bange Kati ebijja mu bitunze byonna Kati banaabaziika wammwe baana bange Bosi munaafuuka bansezimuli emirambo Kubawe mwandikiziise mutunze wonna Munsi byammazika nsula ntawaana Ku lukuusi gye nnalaga sirina mirembe Owanda lito mwenge
Nalalira
Yayenda lito mwenge kwange
Nalalira
Nsika kumbanga ebintu
Nalalira
Okumanga bulungi abaana bange
Nalalira
Olujjo olwange tulwazikadda Mwadda ku kibuga eyo muyenjira Olujjo olwange tulwazikadda Kyafuuka kibirako n'amatongo Ennyumba eyange tekyategeerwa Yafuuka kifulu kwa kalenda byennyo Ewakyalanga abagenyi bange Aba buli kadda batayosanga Owanda lito mwenge Yayenda lito mwenge bange Owanda lito mwenge Yayenda lito mwenge bange Musikana kubutira dda Gy'okumanga bulungi abaana bange Olubaale w'ekikoyo mwayo kyadda Mwasuula ku nsiko temwetawanya Ejjembe lya ssebo kalibugalula Mwalyo kyadda kalenda byennyo Jembe namuzinda lyava lugendo Lye lyazindanga abalabe bange Lye lyakuuma n'obugagga bwonna Bwe nabalekera mu b'emirembe Ejjembe kayize eryo mwalisuula Lye lyampakasiza obugagga bwonna Ejjembe lumo wa mwalyegaana
Soga jembe lyakikira lyaffe lyadda Muggo gwa jjajjange mwagusula Ekkanzu ezange ez'omwayuzadda Olubaale wa kika mwamwegaana Mwasuula ku nsiko temwetawanya Olubaale w'ekika mwamwegaana Mwasuula ku nsiko temwetawanya Buno obubaka bw'abaganda mwenna Munoonye ejjembe lya Kabaka Kintu Mulijje ku nsiko gye mwalisuula Ssebintu jjembe lyalindwanyi Bwe mubanga mwagala ensookutereera Kale mulijje ku nsiko gye mwalisuula Baana bange mweraba mu b'emirembe Bwe mutakyuse ndidda n'obukambwe
Ngambye bwe ndidda n'obukambwe
Muri denga nyoba kande bamwe. Mubere bakonfu mchika chona. Saba sajaka baka mubonerega. Anti yenta viro yobu ganda muna. Obu wangwa neno no mwe kumega. Yechuko furo mganda tabusa musikwa. Na chino mchikwa tira bana bange. Uta manyacho fera tumanyacho laka. Kale no mwera bamwe mirembe. Mwene ya bazara chita mweyense. Rwachi mwyomba rwachi era mwana. Owa oh, daddy no mwenge. Daddy no mwenge kwangi. Owa